Kwenye Maybach, Bugari na Escalade, achana na Vicorola, vibajaji na Starlet. Sitaki kujua story ya background, nachotaka kujua jinsi gani uta get down. Nipe mizuka basi ni kweke crown, ni kuvishe pete mkononi, kuwe story ya town.
Sio kusamani, kusamali, ukadhani utakuwa nami, kwanza chiki wana umegani.